mashallah, Mungu mimi mja wake, na fula, na lala, wala wetu mambo pambe, no shetwa, malaika katawala, na mwagika mwa, kijaza, uba pendo lake. Kama kilima mahindi tulimekalafu nana wambe wakae mbali umoto wa kifu bule watakonda mwili kujiweka lo juu atuachani kwa mipango yenu labda mapepe mapepe ya Zulu na mzungu mapepe 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 ya Salma na Asma mapepe 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 usijeleta mapepe 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 utajafanya nicheke utakula kabla kula leo
hey, wala
utaoga ya balidi leo
hey, wala
udekeze kama mtoto leo
hey, wala
kila kitu hey, wala hey, wala hey, wala nagopa nini wabaya maya mukija kuchenji na chenji vibaya sana nisha yaona domana nagopa mwaya upende umjali na kona boya mbaya silifanye penzi sinema gafla likaishaga ukani mezo ukatema kina fulani watacheka mino chako chanda chema beta nisha vishaga mapema ndoa inafata habibi habibi nipe penzi nifaidi habibi habibi nipe penzi la makopa kopa habibi habibi nipe penzi nifaidi habibi habibi
Voilà.